Angibonanga ofana naye ngikhuluma ngoJesu thothana kakhulu angibonanga
Glory to Jesus. Glory to Jesus.